zonke inkinga zethu. Kubudelane sisuka khona, uthando lusavutha, kodwa ngiyasokola kalaleli. Mama khawundilekelele, we mama zala lo muntu ngiyamthanda, angifuni ukuhamba ngingalungisanga udaba lwethu. Mama zonke inkinga zethu.